Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedibe jamwale modo de ngone bete talataare nogay e jeegon lewru Novembre hitande 2024 yamde jena yottige kokiri e masina Ousmane Niall Boule kabaruji do hajjara do tarawre to bogi jan eto golleji balde sappo e jeegom e noddir 16 jours d'activisme sakade torraji ngattidi fewde e rewbe bo e kenyan tatteji fuule adunaaru ndo sakade e wallude caggal torraji woni sislibe cuube hikka tal kuro cenninaandu pati murtereji golle ngada kebal beedo ana jogi tiidalaji le tabugol mudon don woni ko taykiti holliti kenyan gedal syndicat goto le bodu mabbe be ngata hitande fu Soudou télé Joliba TV News talatare handen noga e jagon lewru Novembre ndu daranata golle do dabare autorité de la communication haka yidi woni sembe kabaruji di beta go bismillah mora hada studio tamani imma daraji balde sappo e jeegon sakkade masibaji ngattede fewde e rewbe bibbe rewbe puddi altinere kenyan le adnaaru ndu habantobe hakkeji rewbe lelnata juude leede jonte didi do holditinde humpitinde himbe e tidallaji gondi do kabaara modon fayi e tawede lam o e balle rewbe ana gondi imma daraji di torraji ana keddi leedi medende jantore lalesha walet inva do facitango e umar way gallo e Alice et cette cité bien.
Je me suis mariée d'abord très jeune.
Mais hursnama giddi mi yone. Mi hebi tidalaji mawdi lingal deugal sa mi tampi fawana sedan. Tidalaji di yumindi sarab andu yi honet di tidalaji. Dungu sabi su wittumi. Dun tay mi jogi bi ko didoy be ana wasi adade jati tamperna yumi lingal deugal. Tamperna tangos nati sabe hannen wittumi.
Ido yo halaji debbo goto mo torraji yottina e mudun wakande wonno e dewgal be do rewbe le fedde no dirta yelen an faabobe sanne ko nayri bangal hettinadebe non kanko Aissata Bokum lamido de do fedde hollitri wiide
par an on perd
le hitane fu meli way hedaade ko yaata rewbe cefande jiyon nukku amen do be tilaji hewti yoga mebbe jaati tewtra amen me faabro dem balleku gasuna halid ma gonga dum mana bo e mudun
madame kuyate gundo sisoko lamido fedde kafole leedi meden di holliti wiide imma daraja na ngade wakkati fu no beddo roobe le kani faabirede
watti goddan tun kabaari hollitede ana tiide faamede sanne sabe roobe yogaabe jaati ana tewta samoji avoka en jingina do en yalla ana yahallam mede wonde fiide dabiriji mawdi jingune be rewbe
tawede wiide bonandaji dan ngade fewde e roobe kanyi bibbe roobe fu seriyawol kertnangol no odo golle worri dum wala nyaloma handen o yalla dido tiida laaja na keba habede leelidi meden di pelle ana gonde hokkude jamaade hakkillaaji lobbi e no sariyaaji dukkani bamireede do hen
sakiraabe di kabaru ci andon baahi buddo bembe andede do hel amen Facebook kanye konta X carte d'identité Nina Seli nangede do kerol Mali e leydi Senegal fanata leydi Senegal Mali ko be kana tawre ciagal han carte biométrique ma do passeport de dabere heere puddunde tabede ko yata yontere joni juwi himbe Mali hewbe dawbe do gollawol dun woni carte Nina nangata ke ko nangeteno arande hon carte d'identité e carte biométrique de Senegal jabanta dun kasen kanon e wi gollede ho kon say de malien de lecture yande dabere holitama illa hitande 2023 fa beydure na fam ani jantore Mariam Koulibaly do faccitango Ali Cissé site CDB
tabugol gol do sarya wol ka juhi malien kobe hewbe ndiwabe so yopa frontiere leydi Senegal sabi be ngala carte biométrique be ngala du passeport lasana daw chauffeur benso transport ana hakkun mabbe hodum sabi dum kan kobe leydi Senegal holiti wiide kartal Nina gollirta dum kasen
bo carte Nina
le watti joni yim leedi Mali daw yaade leedi Senegal an le tidalaji sanne sabe laf hebde carte biométrique sab net fu wala ngal talkal wawa nadde leedi Senegal be wini talgur woti be holliti net fu ma wana ngal kartal so inte lawol be jamar ko heemudo handen wondi be wadde daw dawur huccude leedi Senegal be wana ngal talkal an le tidalaji fotar kasi mublaji meden natan leedi Senegal di
o de garade de guye
Mohamed Lamine Ban kumani do kabaruji himme yurmere le fedde kertanado malin kobe njodi be njola ka holiti wiide odo anniya wana malin kobe tam wodani seriya wongol ana wodani himbe le fu yobe leydi mu em so nata leydi Senegal
les autorités sénégalaises sont en train
lam ko leydi Senegal ana wonde fiide dabiriji hada yimbe leydi Mali e wana tarkul ko noddirte carte biométrique nade leydi mu en gasa jeewi carte ni naw kay carte biométrique fu huune wotreno ga ko bur tirsda tan homa fu an han tabrede carte mudun biométrique CDAO mod watti mo han timune winnakinde mudun
odo anya bamado o ka kutteje mudum ana wawi matede bangal kebe ido wayo tinde do torda ile hakille compagnie ngaji adoji yimbel yaade leydi Senegal ebe narda kano kobe leydi amendi tinno haltide kano kobe leydi Senegal yella ana jaba jabande tafom kartol ninangol be jogingol fa ya warta mabbe heba newade hakune leydi malikan e leydi Senegal
tenni nim etal kurufa dewral wada hakunde himbe murtireji golle cela murtireji golle cela keballa beedo kulti metti muben e didalaji gondi do tabugol modon na be kulti don kanya le kawrital holiti golla tongande be ngatta hitande fu do gol sinni gol tan dewral wadirta o batu mo minister humuninde golle hunjen hore fanda mudun yo yewtade de tongande fedde humuninde golleji mudun
hitane chagal sinyingol talkur latongol sababu wartirde DRL leede amende bande hitane 2023 yaade 2027 syndicat em chinyin be ndudo talkuru kanyu en ka holiti metemu em sanne fewde tiddalaji yogaji bilid e gollirde dum e be narda lamu leji ni fayoto fedne be noddirta conseil national du patronat tinno teddina adiji dibi bammi de ndudo talkuru isa bengali yo kejaado syndicat em be
pour le moment
wattu jono yibbe le gollo be chadele kewde kebata lami bi ciudu gollirde no jidiri fu non gadirta wakkati fu du njoppambe tabbe njopiraka do sariya dum wadu sumile ngad noddango fewde lamu o yewto yalla hono kabaruji nyibudi kani hokkirede ko bi pact social don fatu murtireji ngad le nokko o anyaaji lamu bami fa handen di dewaka mide andi watto yafa
jaati
tongande hitani ngadana fewde ndudo talkuru ka jababuji mujudi ka heba male mudum sabi dum latike sababu wartirde dejere hakune yimbe nam holitiri wiide suudu ministre kumanido golle kan e kaltidal hakune malinkobe fasum kulibali ananarda cinin be talkurundu fu yawto golleji di wondi wadde lehem yalla ko hawrado mudum ko ana lato sababu wartirde jam oyo
pour le moment le travail
subsiste encore tout golle di fu tan gondi e wadde no ngatta fu yalla murtireji fati ngada le nokko dum wadde so wakkati fu tongan ana ngada do hen kan e fayotto no jobdiji mabbe kan e direde no gollinirobe ko e mudum be yarde yaso fayotto no cellal jamande hanirini rede kanye gollije mudum
e le patronat interpellé
der o tongande gande hitale nyalomo hande o ciinaado hakunu gouvernement leedi américain et syndicat MB hitan 2023 ya 2027 wadani nogo e juy liwru utto hitan 2023 dum signina
non biir mon le fuddade kabaruji di suudu télé Joliba TV news hande woni ko darantar golle doni talataare noga e jeegon lewru novembre du daberende hot autorité de la communication bame de golle de humunide jottinde golleji nantinobe kabaruji hayfi o ndu suudu télé on yabbinde halaji Isa Kaw Jima hali halaji bondi do kanan ko be leydi Burkina kenyan fedde adok de maison la presse ni baddi e hakka do ndartude be jaldata e de dabere ka watu joni wala fu ko nana ko be kaltidi do ndo batu yubbininde selbi yubbininde silbinde nokuje hon wite dum sakrab accion hakke yubbininde sibilaje didi yafana rewbe nyoro sabe tidallaji segire somay lebbi kewdi joni ngureji burdo horsude sanne e somayiji e jafana galleji di ngala bawde sanne cogguji di jogudi be dege sanne fa ana kulbeni nalad amen kerta do yaade nyoro yidi ton e himbe gennindi kanye e horebe bale e hebe tidallaji batte beedugol cogguji di aniko Idrissa Sako hebeni enna do faccitango sita sidib e alisise
medele sagoro genne nyoroji sahel giddi jeegon jamde jamar ko hemudun ana mate on nukku kulle ciotteteedi an tatteji fu gaddu e tawede fu yoga jodi on nukku holliti tidalla cogu kulleedi
ko itambulo suko
kono numo nyoro do ka kulle de fu ana tiidi ko jayeten do fu but sappo wonan mehemtino ko newi fu wala numo nyoro do maro kilomu dum buttem dere jago wala sabi kulleji kewdi wala le numo go yimbe hore dum wala kalis nyamande ana ami padani ngaram yewi do kulleji ami yogaaji yellam keba daranaade saddaaji galleji ami wala fu no min gada ko ni fu wala
be gelara satoro te foila
lebi kanko Mohamed Touré Amiru ciottobe deten wonbe lini genni o holliti fa handen wi kulleji ana tiidi fa wana sedam lebi makko du yo sabe tidalla nadude kulleji lenen la morde
sugu ko marchandise ngay don di kana tiidi sanne client mbé ana holita metti mudum fawde e manjo tidalla on e asulu mudum bamako to woni tum bamoyta kaaki transport marchandise ngay di dure bamako warde nyoro e hore wana ko niwi fi andine tam wiire ko niwi fu wala nyoro do
sabe tidalla kulleji ko ñamete jamar ko heemudo hande ko joodi le genni ñorodi sahel wasi hebde kulleji ñameteedi no moyiri dum ko Idrissa Sako hebni sijo tamani wiide ñorodi sahel
sijo tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e leede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
e hello min noddi ta kronika zoom sir handen ana fawi do sahrabe fugul innerabe be njabata bibbe mo en kitti pena yo tonyo tobe hono be ngori sita sidibe
ah sar yogabe ana jingina bibbum en sanne fesbadi golleji bondi sitanyo debbo gotmo joddime mudun kanyum watti fu ana jingina biddo mudun noddita do papi yeho e dubi jeegon papi suka tan netro mawdo yiddo tajido wolle sanne suka mo kawre mulle deene fo fiandum bama kaaje o tippodum on way barmunde jaati yogabe watti fu roobe deenene ana yaha wongine kanko debbo noddita do sitan li deenene sabe tonyan ka ko biiko nga watti fu so be roobe wari holliti cugame fiama to biiko o harbatan do jaabobe ah suka donge kanki anda hune o cuka hunu sabi so homo fu ana sutti biddo dawon ona haani lamda tofon hudum baddi modon ni wadi mo fande modon yottade warun wongino galla amen do sugan goto kanko sugan noddirtado papi o bami legal to fi suga goddo o pusi hitere mudun saraba o suga du jodake tumundiru juude men be noddo indi ko laamu on watti hun ko anti bi ko ana wonde wadde bonalaji o wi handen kay o fiam bi ko fa anta sobe makko famunde on tan banedo yidri biddo mudun foti fu ana haani eltidomo yello anta kulleji ko haani wadde le deede meden sabi maral lobbal ana jogi nafa sanne e nedda ko tomon
sagirab do kadude kabaruji beta ko ka andon ko ni hakkilaji modon fu e do mbay hollitinde meden hollitinde men sino noddi numero 76 98 56 56 e andon wiide ngal journal e magazine garo jikininde o fodo mbay hebude hetnaade numero mere sino noddi service kono foni 37 321 ka andon witan kana tawre don fandi fu noga tanga credit e telephone modon kedde hela do sede yotende waran jukkininde abbirede na inirede yo ardinede do hokkude neddo hakkillo na wallude projet fa heba nafa subade abbirado na inirado an wadira do dina neddo ko politika ko fa yottade e walde jomu darnde mudun yo wallude bangal jawdi e hakkillo sabe kanyun do won indena won darnde e ko ka handen edon wondi e yurede noddum worno arande tawene andim neddo ko tiwide darnde abbirado na inirado wana ko ya fi no fabidre en fam ani jantore Mariam Koulibaly do magazine gouvernance do Fatitango e Oumar Waygalo sita sidibe
tabbe chrétien no dirtebe kacciolikbebe kolliti wide darnde abbirade na darnde inirade ana mawni sanne ko nayri bangal bamindirobe abbe fernand koulibaly ko juppino golleji yottinobe kabaruji journée catholique en leedi malike en ko masifi do hen
c'est comme un père spirituel
dum hono saratan mo cubiidin neddo fu ana wa cubede hokkete deengal huune en nanal mudun hono misal gidoma ma sarama festa jumuyo chrétien basifu wala hen sabe kanko neddo hokkado teddeengal huune on wa futude labiru on wa futude deewgal di en nanal mudun
ou à son ordination presbytérale
konari bangal balebe kambe noddirte bamoron kobbe a tawon jomum kanyum bambi suko so yangen wara waddi du kanko huncanta dum fu hore ka nyaloma handen o idum wondi e waylitade non kanko nyelen sinayogo hollitir wiide
woni chefo atra du ko ni
cegansum habbi dewgal li fina tawa meden saraba ana yamira inna bi debbo cugo neddo goto hokkata teddengal ngal dewgal on neddo hewtina jamaare fu kabar ngal dewgal li gennini ngene dewal nga watte musaka fo ittata ko yamirte tan o wadda loone wotere kan e nyeddude nanal mudum ko nodda jamaare fu wara fotte dewgal wattenga on giddira makko fu tan o yamira
tara borlo abi kini to buga dawa bana dima
kaba wattu jono do imma daraji gonde wadde leedi meden di fu fa yotto fina tawa atawo yimbe tottiteebe gal do teddengal Ablay Ali omo fedde sukab jukalbe to tumbututo o holliti wi do anditinde ko jomu golli
ka on choisi un pare
sa tubi hel debbo ma gorko hokkuta teddengal huune yo andunde jomu tan tiagan so maati jomu ani jogi darora mangal le lamorde modende sabe so nabbe tuwam hokkama teddengal huune dum an holliti on neddo an waawi yaltunde jama ngende nyalaane momne tiagal mudo ndu on waawi waddude kulleji fugu ko bawde makko waawi
sous une forme matérielle
madame Dieng yo debbo andado sanne li deene mudun de ko nayri bangal fina tawa kanya fa yotto birki sembe caldi e ko nande mudun fu kanko tottite gal do teddengal o wi o mo welti do hen sanne
min cuama do hokki kan teddengal yembre 8 mars wana sabe min jogi bobde mi wadde huune hendu ga teddengal tan hokkami dum nati huune ko weli kan do sanne
tottite do gal do teddengal wottu juno o idun suba sanne li leedi mi dindi ko budi hodo fu jogi do bawde kanyu hokkite gal do teddengal Seydou Magassa andan do kabar ne da ko hali ko lati sababu mudun
des étudiants qui cherchent par exemple
suga jangu ci l'école dow dowuji an wa cubar yimbe yogabe hone homme d'affaires en ma hore be balé politique en hokkante dengal yemberi mu en nanal mudun sa be yim an jogi nafa hone fatade kabar ji pire balon les dede meden li en nanal mudun teddengal mud an wan hokkede neddo jom bawdi li gennini sabe kaydu an wa wadde balle ko mawdo ga hone batuji laamu ma yimbe jangu be nanal mudun neddo tan andu kabaru di golle tan wonko yamira hokkengal teddengal sa tawan kanyu an andi hono de golla nga yeyrsa
de choisir des parrains qui ont un tel profil
beedo yimbe le fuko bi le nyaloma handen o tottede teddengal dum weltiki sanne dum fu an yowi dow no bawde jomun o worgi dum wodi so kawritina so yangeji an ngada fu mbieten inirado kanyen mbieten adbirado fu be cuboto yimbe le joyen bawde feisa tiahi do an fanti ko cubete
monsieur votre parti
ah mais donne ça au parrain ah il est parti